Yeah, fuck you, yeah, chill.
Say do be na son bewa, zambo mwako non bewa. So de waku me diagora, this year no messi for anybody. Now broken heart association, yeah, yeah, proud of you, brother. Me fan channel, na this year, when you are so cool. Yeah, jeno pa pa pa, yeah, jeno pa pa pa. I thought I'm the only guy, so I'm spending anyhow. Thinking baby girl they love me, all this while no my elite. Hey, oh my friend, oh my friend, oh my friend. Me hubido, Abenaya Madio, Abenaya Madio, Abenaya Madio, me hubido, mati bido. Say do be na sombawa, zambo mwako non pewa. So de waku me diagora, this year no me si fani pati. Now broken heart association, yeah, yeah, proud of you, brother. Me fan channel, na this year me ni wa soko. Me jeno pepepe, me jeno pepepe. Pepe, 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 pepe